This music.
Tito on the beat.
Yeah. The hot kid is in the building. Just do, just in you.
Or just your tracks today.
Your phone. Betty, Big Mula, Femino. NBA, Aronzo. Avalati kulu wana molufasi fumu samina ndate. Avalati kulu wana molufambu yoti ya mina ndate. Wana babata kambe kivona teili volu kubamela.
Date baswabi.
Wana babata kambe kivona teili volu latelela.
Date baswabi.
Ah, nilumeze mulimu kiwaba tuka ufela. Se muva chape da te lubana bamina. Oh, we are all children of the ago. Oh,
muva chape kenda matempo bona bani nyamela nzibe kumole mo mwendi bani tolela bai kuti hande kuni bona moni pilela sesi butokwa mina kuikinela sike na koka ofla mina bani pumbela. Swaki molimo yena yene lapela. Notiza vusholi ze museli kuni valela. Kumikuti seza kizona zeni palelwa. Kukena mwabutata kizona zeni kalelwa. Batu baba mubako mokisa fukumu. Panye manga amu nifasa mina sifumu. Akulila kwa luna vona babanga pati. I don't care that they are on foot. Avalati kuni vona aditina mwakombati. Kuni vita kaofela vona vani kwela mati. Chwale na kukupa kuli wena uva natu. Walimbizo na jesu na mwana ni landa.
Just your tracks today.
Fair phone. Just do, just it. Avalati kulu wana molufasi fumu samina ndate. Avalati kulu wana molufambu yoti ya mina ndate. Wana babata kambe kivona teili volu kubamela.
Ndate baswabi.
Wana babata kambe kivona teili volu latelela.
Ndate baswabi.
Nilumeze muli kiwaba tuka ufela. Tunyande lumane kiwalu naka ufela. Walu lapele labu maswe muba shape. Dati luba na bamina.
Oh,
we are all children of the God. I do it for the nation one. The hood kid is in the building. Just do, just in.
Tito on the beat.
Hood. Bless. God bless me. I wanna live a better life in. Kekale ko wino kozi kuku tula wufi. Batavela kuni wona netina mama gamba. Kipeto kuka shena unakuoni sangamba. Utate babi yanga wumasu waka kwa pata. Kona kuinga wunde waka chole kubupata. Nikweza pretendi inge kulivani lata. Kono mwali pilu inge vaziba kibuhata. Manevali zali pina zena nituwele. Basi matalenti mulimu nifile. Kiendwa mulimu ndati tunilwa nili. Baba nilelela wumasu waka kutu. Avalati kulu wana molufasi fumu samina ndate. Avalati kulu wana molufambu yoti ya mina ndate. Wana babata kambe kivona teili volu kubamela.
Ndate baswabi.
Wana babata kambe kivona teili volu latelela.
Ndate baswabi.
Nilumeze mulimu kiwaba tuka ufela. Ndelumane kiwalo unaga ufela. Babalu lapele labu maswe muba shape. Ndate lubana bamina. Oh,